kale kuliye mumbozi tugenda butereva okutunulira ebiteeka naddala ku masomero gonna aga nasale agalina eteekateeka ya dekeya. Eteeka lino nga ligamba nti wabeerewo okukomya ekyokulaba ng'abaana bakuumira ku masomero kyemuyita dekeya. Abaana bwe batuuka akadde ak'okudda eka kyandibadde kikulu nnyo oba olyawo okusiibulwa okudda eka okusinga nga bwe kibadde kikolebwa mu dekeya ez'enjawulo. Kino kijjire mu kiseera nga wakabawo abaana bana abaafiira mu dekeya yeeyo mu bitundu eby'eggaba ng'awo wali emandusa oba olyawo gavumenti okuddamu okwetegereza amateeka ng'ayita ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza. Kibeere bwe kityo etteeka lisikibweyo lisobole okwongera okunyweza okumyumyula oba olyawo n'okulongoosa enkuuma y'abaana. Kati ku simu ninako Suleiman Kyebakoze Madada Honorable ng'ono former minister era ng'ono mutandisi w'amasomero ono essentebe w'abatandisi b'amasomero mu Greater Mukono katunyumyeko naye ku nsonga za bino. Nkwaniza Honorable ku simba.
Sebo nange nsanyuse okubawuliza nate.
Weewaawo Honorable, etteeka lino we lijja ne we litusangidde kye kiseera?
Kirowooza naddala nti ekiseera. Ekiseera kino gavumenti yange nandowoozezza kwongera kunyweza security y'okukuuma abaana mu centers zino. Ekisooka, amasomero gano aga daycare centers gali mu polisi y'education ya Uganda. Tulina jetuyita early childhood education policy Uganda gyerina obulungi. Eryo bayita early childhood integrated policy eryo originating nga minister of education neva minister of gender. Era bw'oba oyogera ku amasomero ga enteekateeka ya masomero agali mu pre primary nga tunatandika primary tulina amasomero mu Uganda muteeka ga mirundi ena: daycare center, home based center, community based center ne nursery schools. Kitalo nnyo eky'abaana bafa abaana abaafa naye ndowooza nti bwe tufuna ebizibu nga bino tetuteekwa kubugumira nnyo kukyusa kintu kiyinza kuba nga kya bulabe eri eggwanga lino. Uganda eyogera ku kudda mu nsimbi mu nsi ekola ssente money economy. Era gavumenti ya Uganda president entakera ayogera ku industrialization okukola amakolero n'okukola ebintu ebinene. Kitegeeza nti abantu bangi bandyagadde babeere mu kukola naye ng'abaana baabwe bafuna bakuumirwa awali emirembe. Katugeze bw'otuuka ebbaale mu biseera biri nga kizibu nnyo okusangayo ebigambo bayita sugar plantations. Naye kaakati olwaleero osanga abaana bawala bakazaala nga bali mu kukola mu bikajjo amakolero mangi ate ne mu maka abaana babeera waka eriba house girl abatalina bukugu mu kulabirira baana bakabi nnyo n'okusinga wandisanze omwana ng'ali mu daycare nga nafuna buzibu bungi. Ojja kukizaganya nange nti mu maka tulabye ba house girls bangi nga bakola obulabe ku baana baffe babazze emabega n'enkula yaabwe eyonooneka. N'olwekyo mu daycare center mulimu abantu abali professional abasomye endabirira y'abaana. Nze ndi wa mukisa newankubadde nina degree bbiri juzi buno nafuna diploma endala mu ngeri y'okulabirira abaana nkuguke. N'olwekyo bwe tuba twagala okukuza eggwanga eddungi era tukyuse ekonomi yaffe tugende mu 2040 gye tusuubira nga tusuubira Uganda eri industrialized, tuteekwa okulongoosa enteekateeka ya matendekero aga daycare center okusinga okugawera obuwezi. Tugoberere guidelines ministry ya education yateekawo mu kusettinga daycare centers tuzinyweze. Si buli tunaabeera nga neeteekango nti polisi ennungi tunagikyusa nga bukyusa na kiragiro. Nze ndowooza eyo y'enkola esobola okutuyamba okunyweza gye tuliko. bwe tuba tulina okukkiriza bamaama okugenda okukola tewaliwo ngeri yonna gye tunaakuuma baana ne tubakuza kubanga mu Early Childhood Center twagala omwana akule mu ngeri nga mubiri gwe mulungi twagala omwana akule ng'alina enkolagana ne banne social development twagala omwana akule ng'alina kye bayita intellectual brain ekula kubanga alina byazanyisaawo ebiri guided ng'omusomesa abimulagirira oyo omwana ajja kula bwatikyekigendererwa kyokukuza abaana bano n'olwekyo njagala okusaba ministry education ekwatagane ne gavumenti kulungi twongere kunyweza masomero gano aga daycare center ekisooka kyolina okumanya ema nti newankubadde tulina education policy ekola ku nursery schools zonna zikyali private run zikyali mu mikono gya bannansi teriyo gavumenti erina nursery school eyaayo n'olwekyo erina kukwatagana ne private sector balongoose ekintu ekyo kitutwale mu maaso
honorable guidelines zino bwe zibanga zibaddewo zo ze zitya kubanga oba oli awo akeera yakeera n'atuuzaawo kiyumba n'ateekamu oba abantu babiri asikaali omukadde ndoozi ajja osobola okuba n'ekiseeri abaana ebigambo ne bitatambula bulungi oba oli awo guidelines zino zibadde zitya era ziri zitya
ekimu ku bintu ebikulu mu guidelines zino zoogera ku child protection omwana tumukuuma tutya ng'ali mu center esenta eteeka okuba ng'eriko ekikomera kino nga kiwa omwana okubeera mu mbeera gy'atasobola kutuukako obulabe mangu ekyokubiri ebintu ebikozesebwa mu senta eyo biteekwa okuba bikwatagana n'emyaka gy'omwana katugeze ebintu byatuulako biteekwa okuba ne sayizi ey'emyaka kubanga mu Early Childhood Center nasalize eyo Early Childhood Development Center abaana bateekwa kuba wakati w'omwaka gumu n'esatu bwe gisuuka esatu olwo ogenze mu nasale ezo guideline zaffe bwe zigamba oteekwa okubaako omuntu atendekeddwa ng'ayise ebbaluwa wakiri gye bayita CC1 certificate in Early Childhood kaakati abo bw'oba ogenda okutandika ebintu bino oteekwa okuba ng'ebiriko ekyo sanitation n'endabika y'ekifo omwana w'azanyira ne byakola biteekwa okuba nga birungi wateekwa okubaawo bayita rest room omuno omwana bw'ayagala okuwummula abeeka alina w'agenda okuwummulira ate wateekwa okubaawo n'obujjanjabi obusookerwako mu kifo ekyo senta zino bwe tunaagoberera guidelines zino nze ndowooza ku mulyamu nikubeerako security officer neebeerayo omuntu omutendeka obulungi netubeera ne fensi ezikwata ku baana bano bulungi in fact tusobola okukuuma abaana obulungi okusinga okubaleka obulesi nga tuggalawo daycare center
honorable otuleetedde okuddamu okwetegereza kubanga wali awafiire abaana nze mmanyiiwo era n'ebigambo byaddiira oluvannyuma awo wabiraba nti baabeetika kubambusa eri waggulu ku ddalo lya wenzi oba oli awo kakati kitutuwala ku mbeera eno katono nnyo nkaleese buleesi olw'ensonga nti ye mandiso ya bino byonna toofiri oyo eyatemula abaana abo abana kituzzayo kuddamu oba oli awo gavumenti eyagala kuddamu kwetegereza kubanga bino byonna byoyogedde nga guidelines oba oli awo abantu bayinza okuba nga tebabiriko nga bali ku business money making nga kye kirowoozo nga ddala mu butuufu by'oyogedde awo tebiriiyo omanyi buli akola kiringa amasomero gafuusa amakanisa g'abalokola ennaku zino buli wokyama osangawo essomero ebintu ebyo nabyolooza gavumenti erinaamu mulamwa mu kuggalawo okuddamu kwetegereza bwe banga kyegenderera okuddamu okwetegereza
gavumenti mu Uganda ffe tulisinga okuba na nkola ennungi n'amateeka amalungi naye ekimu ku bisoomoozo bye tulina kwe kuteekesa mu nkola ffe nga Matata Foundation okugeza twakola endagaano ne disitulikiti y'e Kayunga ya myaka etaano nga twagala okuyambako amasomero chikumi gatuukirize nteekateeka kye tuyita holistic child development, omwana akula nga ajjudde. Ekimu ku byo kwe kuteekawo ettendekero erikola erikwatagana okulabirira abaana ababato. We twogerera olwaleero buli aggulawo nursery school tagobera bintu bino, abaana basomesaayo kasita okufuna mwana wa senior four ng'omutwala mu kulabirira abaana. Naye ng'okulabirira abaana kwetaagamu okutendekebwa. Yensonga lwaki yuzi buno wandaba nga nfuna diploma eno lwakubanga bwe nzija mu kubeera investor mu sekita eno. Ekizibu kyetufunye ogambye abakola ssente bw'otandika essomero erya early childhood nga tomanyi kubikwatagana ku early childhood, oyinza n'okusanga ng'olina abasomesa abatendeke naye nga ggwe onoonya ssente, onoonya ku butakola ekyo. Kati twakola partnership n'Endeje University tusobole okuyambako abasomesa batendekebwe babeere bakugu, kubanga obutwa bwe tuwa abaana betutwala mu senta zino nga tetulina bukugu, nga ne district inspectorate department erina kyekoze mu kunoonyereza, tutta abaana b'eggwanga lino. Nolwekyo gavumenti eyongere ku kunoonyereza. In fact, yogedde buli muntu osanga ne bw'abeera ne kasito wake mwatereka emmotoka ye n'afuna space nga namba wano wajjaawo omwana. Ekiyumba ekibadde kirunda enkoko nga n'obutwa bukyali omwo
nga kifuka foundation
atira enkoko n'agiteeka wano bateeka wali. Mu standard zaffe toilet erina okubeera mu distance ewalako, naye osanga effumbiro nga liriraanye toilet abaana bwe baliira. Bwe tunaalongoosa bino nze ndowooza daycare centers zijja kuba za mugaso.
Okay, honorable, nga tumaliriza kano kino kibuuzo togenda kiwangaaza nnyo kubanga ebisinga obyogedde. Mbuuza gwe kuba kati abaana tubazizza eka, oboolyawo etteekawe lye balitandisa okukola kati kudakiika eno omwana akuumibwa atya? Akuumibwa na liiso oba na tteeka?
Omwana akuumibwa na liiso. Amateeka gatuyamba kunoonya abo abamenya ebyateekwa okukola, naye tteeka lyokka ng'omuntu tamanyi liiso lyakuuma mwana tuli mbuzibu. Kati katugeze abaana bazze waka, abaana babeera ku TV, abaana bano TV zibeerako, waliwo ebintu ebituufu bateekwa okutunuulira ne batuteekwa kutunuulira, gwe oteekwa okumutunuulira. Abaana in fact ekimu ku characteristics z'abaana abato bakula kuzannya, era okuzannya kye kimu ku byoteekwa okukola. Naye okuzannya kuteekwa okuba nga mu kifo mwazannyira temulimu biyinza mmuleeterako bukosesi. Noolwekyo tutunuulira buli kifo kyabeeramu eriiso kye kisinga obukulu okusinga etteeka.
Kale wona ebonjala kwebaza olw'obudde bw'otuwadde, ozikizizaafe gye twakulira bajjajja ne bakitaffe baatuulanga awo nabyo bye muzannya. Bwe yalabanga akuba banne endobo ng'agamba gwedde wammwe gwedde
wammwe,
tegeeza omuntu akumibwa nateeka. Nkwebaza hona ebwo nobola kutunukizaayo kadde bannange byebyo, twongere okutunuulira omwana waffe nti bamukuddiza eka omutunuulire, naye omwana wabanga tasobola zannyira mu maaso go byazannya bikyamu eryo lye liba.